Adi duende wante sata du sata jida efya tu tuende tu amindi obuda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umejisunda tokwa tokwa kasupa
kona cheki mwewe ya kuku ya kupita kama tunde nduzi napata na setoka teta propaganda ta ganda popa twende tu mabombo bombo ni mabobo bombo ni mabobo mabobo ni mabombo super die rombos na natok bombo mucho maloko koro local super die rombos na natok bombo
yeah. Dadi unaleti anga wanga mwanga dadi unaleti anga angwa kala lafu unaleti anga brade changa dadi unaleti anga wanga mwanga zazu watangu imekua wako zazu watangu amekua wako napita nana nasikia yuko napita nana nasikia yeah. Huko
adi duende wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umejisunda tokwa tokwa kasupa
tako boxa neza tumia kuspa nina pensoleta ya shapena na mazingza bezi nalifuka bila salon bado minasuka sinpasafishe ngoto nanpazalishe toto nansababishe mboto nanpalainishe nanjo
ordinary ya takute kata kusesa kusesa takute ordinary
Adi duende wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umejisunda tokwa tokwa kasupa
ordinary ya takute kata kusesa kusesa takute
Adi duende wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo we baboon mechora ndizi tatu adi vibe umejisunda tokwa tokwa kasupa de wante sata du sata jida efya tu tuende tu ami ndio buda we bado bromani umbwa divo we baboon mechoro andizi tatu adi vibe umejisunda tokwa tokwa kasupa.